yande joni tari min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kori janhirte modon sumana amadou janganta habaruji fulfulde ande jangobe wombe fedde wietende cause niger et sinaseb ngadi yaadu kanyu e hawrine mawnde na galle nyemey e der kero leydi niger lawol kojaangol gan lenagu e der fawar jondu konnani region mo tilaberi e tawa departementaji mudum goddi himbe ayer kali ko yi e do majjum cadre kan woni fedde leydi niger druideur do fille jojjine democratie tabitido wi noddan areva yeso sariaji to en paris france e do fille latade hono wallutude do hala kalte kam milliarduji kemi didi ndaroji iranium non ne fanne yewtere men pindo hande no ndara fille lohongal paabi e der leydi gaya e edoide e nigeria nani wantiri hara fille habaruji dini gam fa heba murtere mabbe golle de be kooji be puddi lu kenya de wada sembe janginobe wombe le fedde cause niger kany e sinaseb be ngadi yaadu hande de enda hautade e hawrne mawnde ko te meeting do enda galdu nyeme asmana sina
janginobe ujune burti gadi yaadu metta berne mum en do der hu bere nyame be umma kina place tumo be pondi ton dambugal assemblée nationale gam wattude gomnati humna adi mu adannobe nani ko isufu arzika ardido cause niger fedde jinganore janginobe wi'ini
notamment la question des menaces pour faire des
filla hulinede en gakki murtere ko min gommi de ngadene filla labi njobdi kambe filla kokko lamba gollele gomnati ko wadi illudu ujinaji didi e sappo e didi warde du ujinaji didi e sappo e tati e dubu jinaaji didi e sappo e nayi e faande do filla kokkol himbe lamba ko gomnanti ko dubu jinaaji didi e sappo e joyi warde dubu jinaaji didi e sappo e jeego ko fuddaka fa warde jo e dunyamaale ko bandiraabe amin dewta gomnanti ko yobaka
kilo camarade de la base
ko buri nawde janginobe be woni lawol gol ministre kawjiido jandeji pamari adi wakkati o wi'uno andal janginobe ete madame basirou fanta no jangino nani ko wi'ini
l'évaluation hasardeuse
eton janginobe gol wala fu alhali ko gomnanti yidi wadude do min jamra em no gomnanti yidi min gattele ciudi jangirde wi'e min ete min jardorake
voyons que c'est trop gauche quoi vraiment
usn fedde jinganore jangobe leydi niger e pelle jinganoje himbe leydi gom gari to burtaki janginobe de gam wattande be jungo
yarno birimen de do yewterne asmal sina won ko waddido hun denne bandra men firde fulfulde der redu leydi niger du konnani no dangal cause niger et sina sebangal janginobe noti kedun nokku warde nokku subaka o enda musa hasan hawarni en habaru region warde region
dosso no wada janginobe hamre ko wurti wadi yaadu gam hollude mettorgal bende mu en nangude sarus kawjido jandeji on yaade to governoramo dosso dum leederol gol be bindi kulle de be jamti den governor mo region on biteddo Musa Usman o wibe ko wadan fi mabbe o yotto to kandudo fu agade zumburtake kin wadama be ummi nangude to vite place de martyr on be ngari le nokure to hawreteno ilunde buzadu be ummake to sarus kawjido jandeji pamari on warde prefecture to kobe habaruji amin tawabe don ben bimin ko horebe nokkuje den kebi yidude e ardibe syndicaji di be bibe be durwan kwattabe sador maji mabbe di hebana ma mosala tay maradi kan burtaki ke handen subaka wiano de horebe communeuji din kadibe wurtade gam desol derol burtaki gor resiraka no handerim der majjuno ardibe syndicaji ben e horebe nokkuje ben kebi wadde jidal to gollirde fedde ISTN den gam hokkude be habaru coordinateur fedde cause Niger momaradi on biteddo Maman Salissim o wi ba ko kadi wada ma le majjun kengan warde handen nimbe mabbe tokkitake murtarande
dum wonno nene habaru de mo saha saha horni en on nanini Umar Hammad firde fulfulde sawara ministerube ngadaade aljumar tati lewru mars ko jabbi dun endan wadi hono faande be koji lawol do filla ko darto hono fa hande du kondani hono buytude na mbi en du kondani yewde filla yilagol himbeje kany e faarjo no kuje goddu kondani ko watta ko tay sogeje no godi lawol naata no kuje gon jantino kulle na jeewa kulle der faarjo du kondani region mo tilaberi kany e tawa no ko warre no ko dum waddine ko faarjo ni bandime Abdoulaye Mamoud gon tan tilaberi o yewi himbe ayeru o jantina kebe yal dum be ji e do filla hadede o endam
Laabi
ne woodi koƴƴeteeɗi Amadou no haani fii ngurdan nimɓe ƴeewe, ngam hannde yahno warta himɓe fuu dow mooteeje waɗte. Nde o ƴeewi duu min kerrana e commune mo Inates, nden ne ɗuuɗal himɓe ɓen fuu ngattaana yaha warta mu'en dow mooteeje. Ɓe ngara ɓe ngaɗa cogguuji maɓɓe ɓe ndilla. Jonɗo seni tawi kaama mooteeje ngalaa no ngaɗa yaha warta, ɗum ɗo duu laawol ndeenaaguno. Dey ɗum ɓuytan sembe jawdi Ayaru. Abada Ayaru hippitaakam, illu ko ɓooyi no wiya Ayaru no tawande nokkuure nde rafi ndeenaagu. Yiilotooɓe duuniyaaru kaɗaama warde, sembe jawdi on fuu ɓuytake. Ndey laabi gom kasin kooƴe le wuro Ayaru, min kay mi wi'i laawol ngol ɓe kiisaaki fadde maɓɓe hoƴƴitego, ngam sembe jawdi Ayaru fuu ɓuytake. Gaɗa muuɗum duu yaha no warta himɓe no ɓuytoto. Min kay to am huunde non ko wooɗi sanne, ngam neɗɗo ummoo daro no ɓuri huunde.
Namontiri fawar jondu kondon ni himɓe hono tawdaɓe kaɓorɗe laatiɓe ɗo annditaka moƴƴen noon waɗi hippitere keñang hoggo gendarmerie gonɓe hakkunde Wanzarma kañum e fawar jon to wiyete yetta kala les commune mo goruwol leydi Tillabéri noon. Ɗum waddi ko fawanen le hippitere nde gendarme maɓɓe joyon woni ko maayi goto maɓɓe ɗo kondon nawneke. Caggal majju men andina on ni kippitanɗe ɗiɗi waɗi noon e nder leydi men Niger caka balɗe sappo e joyi. Ɗum waddini ko hannde nde min jeemi landude mbiteɗo Alexi Calendri laatiɗo gotno enɗan joguiɗo andal sane e dow fille hokkol habaruji woni ko o windoto wiyeteɗi Eko to enɗan Mali. O andini bandimi Tarnane Fouda Ahmed ɗum o yi e dow fille ko darto kippitanɗe gonɗo waɗa e nder nokkuje Sahel ɗe enɗan.
Durwididde e bomɓe ɓe no seedi heno himɓe gonni no miiliroɗum. On giɗi sembe mo tubakoɓe gonni no gatta ngam heɓude habaruji dow maɓɓe, amma bomɓe ɓe himɓe no nawtortoɓe motoje. Nde ɓe naati himɓe du ɗum wawa sendodiri ɓe e himɓe gure eɓe natata nder mum. Ɓe nawtorta ko téléphone na internet, ndenne no saɗi gaɗa maɓɓe tukkite faɓe keɓe. Leydi Niger no tawa dow lawol lobbol ngam ndi heɓi ndi haɗi ƴeñol motoje filo nder nokkuje go. Ɗum du ɗum ɓuytiri sembe bomɓe ɓe nder nokkuje ɗe. Nde gonga laabi ɗi waɗan ɓe nanta belɗum majji, amma ni no hani lawol gol yimɓe jaɓagol, gomnati du waɗagol tabbita.
Noon ni wontiri fedde wiyetede cadre kandu kan wono fedde harfilla ko darto hono tokkitide gam batte démocratie tabitiɗo lobbo jooɗo leydi Niger. Ɓe kaali ele haala ka ɓe gaddu ɓe mbi ɓe noddowan yes cuuɗi sariya Paris to enda France. Hono fawar jondu kondan ni campagne mbiteɗo Areva mbasso iranium e leydi men Niger ɗo dow filla ko darto hono muradu milliardji keme ɗiɗi français fa ko wonno haale dow filla ko darto iranium geyti ko inditira ɗum endan. Ɗum waddini ko fawar jom bandimi yehi to enna fotto e batu maɓɓe o Habibou Garba mbiyeteɗo Shaibou Lamine haalanimo dow filla hono ɗume woni ko ɓe kaali dow majju.
Ce qui défraie la chronique
ko ɓuri mettude mum no woodi nimɓe ujjuɓe milliardji wonɓe ley laamu hannde, tawi du nimɓe no ɗon maaya rafo. Min kiitodotto Areva to suudu kiite ndu leydi Paris ndum. Ellijon min naati ley laawol majjum. Bawɗamin ɗe min gattata ko min kiitoto e maɓɓe ni woni wallodirde, ngam hunde futtinnaare non, ngam fedde amin nde hana le leydi ndi tan woni. No tawa baale leyɗe yaasi, bawɗe amin ni min kawrata ko min gaɗa golle. Ellijon mbiɗen dow majjum nde min ballodiri du fuu no waɗa. Fedde amin nde jotta ko ñobba juuɗe mum dey no durwida e ko woni no waɗa
face à cette catastrophe.
Nowontiri hitande hikka taw woni ko watto batu hono sappo jeetati lewru décembre ko watte hitande fuu. Oɗo batu inditiramadu kondani tawa sokola odu kondani keña nde comité joƴƴinama na mbiye fedde haw jotoni dow filla ko darto sigilaji majjum. Arduɗo ɗum ka woni Brigira fini kañum won ko yeyto ene ardowi maɓɓitol batu ngu on fuu no foti e golleji muɗum. Ɗum waddi ko min kawrini oɗo habaruji kettinenno ɗum wurti.
Milliardji la soye tati ceede CFA goni dimma ceede gattoyteɗe toon tawa nder sigila golle fijo julɗe keɓol hoore leydi meɗen. Julɗe gaɗoyteɗe tawa ɗe du potodiran he duuɓi leydi meɗen woygu e jeenayi e heɓtude hoore mum. Birgira fini ardiɗo gomnati leydi Niger wi'i ko golle gaɗoyteɗe ɗen gomnati leydi Niger gollirɗe tawaɗe nder jonde ko'e mum'en e kuɓeje leydi, kam en ittoyte ceede ko ɗum waɗa golle ɗe. Ñibdiji kesi e moƴƴinol nokkuje kam en gaɗoyte nder sigila indiraɗo tawa sokola. Misali moƴƴinol jipporde lanaji piroji ton nder leydi tawa, ɓaade duruwo tawa, moƴƴinole ɓeydude sembe ndiyam jareteɗam nder huɓere tawa, sembe courant on du ɓeydoyte. Birgira fini wi'i du ko han noɗum waɗirano wakkati dow sosoga maraɗi kolliya agade sokni sigila tawa sokola no yarete yeeso gaɗa fijogon. Sigila o du tawete nder sigila ñibdi leydi tawa. Birgira fini watti dane e himɓe tawa wi'i ɓe kinno golle ɗe ngam ɗe ɓeydari himɓe adar fuu.
o wonno Ali Nyalli en jettimo sanne. Nonni on nanino du kono min kala nyalaade nyande en e do filla jahangal himbe jiabe ro tab kam wonno jingonobe suudu baba ndaroobe filla arzukule to nanata kanyi e fedditen NDI latin kandu kono wattara balla mu yaade demokrasi tabita e duniyaru hawtaade député be leddi Niger to nda arlit be jeehi be ndaroy nokkuje to iranium on wasete nenene ka dum won somayir kanyi e kominak be bi du kono ko be jidum enda be kaldi e gollobe to enda be nani kaydo sadoromaaji mudum e hande deni hono min noddi to enda bandi min gungu muhammad nantani haldi e al mustafa alasan lati do goto e horebe hono fawar jom fedde hawrinde himbe jingonobe sudu baba to enda arlit nani ko haali do filla ko ndarto gal do jahangal
min kalanibe sadornam fu dam min tawa dermu misali churki masinaji mabbe e sollare gollal mabbe gal wadi ba hendu fofetenu du no nyawna himbe miden ni miden yama ko amin de gollal mabbe gal timmata hendu nyawnoru himbe dudu no wadan duubi ujune ujune timmay min yamidu jamdi uranium wonade no wasedi der muude himbe leydi di wona idi wase na himbe no tilsina accadi wase ni non amma ko himbe fu jaabi bi i woni duubi lasoji didi ni kodi wona idi wase himbe galano nyama barke mayri no wodi cede gom ittetede gam wallirde himbe handen cede dem buutama no wadi noybe bi himbe gada jabaaki ki député be jaabi min ni woni be bi imin kam en garana yewude ko wona no wadi dem be jaha be kalonowa kalo nane fu denne der hala dabbani dum woni ko min jewtidi minen e député be gam famude te himbe nyamoto barke uranium o
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mido feccide dum
na wantiri yowter me hande no dara hono sukabe der wuro wi'etengo mambey tunga departement mo gayato endani e be godi golleji keedo ko be gatta der golleji endani no wodi gollal nangol paabi na biendu kondani lohongal paabi dum wonno ko faar joni bisa Idrissou Alhaji Abdoulaye kanka dum subi dum wonno golla dum du kondani o yeyna nani e himbe iwobe faar la arna Nigeria hande de nan nangol paabi gol en don nafa mo sanne sanne o hebe majju mojjereji nani ko halni Dawda Hassan
imo jodi yeso judirde ko wadira lopal Idrissou no juda paabi mun dinangi le jema on o neddo mo duubi chapande tati wattana ngal gollal illu no fambi
na koyani
mi ekkiti dun non ngam himbe Nigeria no ko danno der baade amin dum uri duubi laso hande illa mido suka mido tokkabe mi e mojjina di mido jeewo fu no be gatta fa jonka mido tokkabe to be jaata fu degom demin jehi min keba degom min kebata ko min kebi dum demin mojjini dum sey dum lile dum yora
ya bushe mutara
fadu pat di no hebe tayndo wadi lowaki majji hunde non ko hoya bako farritere no tawa der modu
inna akisabu
to fewi to diyan taweti wakkati fu don di kebeti idi cedi e jietedi der wuro kanji kay kaada amma tawetedi der wuro din no kaadi rok baato memu daadi a tawan jungo ma no haada jemma wakkati himbe fu daani demmin ummoto minen min ada laite amin chabbi e basi min tefoode min bala miden tefadi sey to weti
Idrissou oli imowadi bibbe rewbe dido golle de no weli mo sanne to makko gam heba durwidide e rafi golle no
kayye zauna
neddo to jodo mere ni wala no wada guddum de ado wodi shambe gal giwda fu natu o der wuro bandirabe amin gom no jaltinam mo biya nangobe pa amma min killaka bandirabe amin gom bi to gari nati der golle de gadi balde didi de tawi igal nawi sebe
sesajay
nembe warobe no soda paabi to Idrissou yuta nan der leydi Nigeria gam gollal mere ala wala
no wontiri dow de yewter nan do ni woni ko habaru me fulful tili hanne fa al jom neji kubude neji keridi hewtina en jango nana habaru je fulful kedi jamaare waddu balla gam ko nan don di e mi horami to assalamu alaikum balenta jam walimin accido asmana sina habaru je hausan kore studio kalango.